Sisigeleli Afrika, maluphakanyi supondolwayo, yizwa imithandazo yethu, Nkosi, sikelela thina lusapho lwayo.